yande joni e tani min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kori jagnal lemon soumane amadou janganta habaruji ɗi eɗen kala fillanguluji gadditoenɗa arlitti kañum e desa leleydi dolbel. Nonni batus capanɗe jeegaɓo waɗama dow inde fawar jon comité kawjiɗo filla ko darto yitude hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe nder leyɗe meɗen afrique. Hande en niyaro filla ko darto yewtere meɗen pinnono ndaro filla hiiro gaɗago dow wallutude rewɓe sukaɓe tawteɓe le loctoroyto enɗa agades. Nanni wontiri yerno mbiɗumen ni en puɗɗirta gofu guinanɗo habaru oɗo mo weela saabu tawama latoɓe bal wonɓe ele fedde latul bal wiyetede gst jiyakana ha to enen tawa nder mota mabɓe mota non woni ko sandi e mabɓe subaka oɗa ni wakkati moɓe ƴuuɗo enen galle ñamey eɓe pondi to enen tawa e lewruetego sawan sawnan gomma kañum woni koɓe loore mota ka sami kiloji hemɓe rakkude muɗo e tawa noon ni ɗum du konen tawama ni e nder mabɓe latto bal goto maayi on ɗon du wiyta kena fawre joni moussa andi low omo antirde konen ɗankullu noonni fa hande du konnen goto e hellunoɓeɓe kam du konnen heddaki ɗum woni mbiyeteɗɗam mamman antire fande nasir issa caggal majjo du konnen ni moto ka endan ko ɗe andinaɓe ni hono wakkati mo fawre joni ɓe garnoɗo endan ni ɓe latti bal hakkude maɓe as fan ɗo enen galleñami keña on ko latto bal ngol waɗi keña du konnen ndenne subaka on koɓe dayfaɓe koota fawar joni aljumaar nde endan ni wonno ko fande ngulugoɗon watto ende arlit ngulugu du kondan ni waɗa e nder nokkure banguere tene kaari sntn lettugal wuuro ngon endan himɓe jetto won ko wuuli e nder ngulugu endan himɓe jetto ɓeydu kondan tato worɓe mawɓe noon enden nayoɓe du kondan rewɓe kañum e sukalel gotel caggal majjum du kondan ni ngulugu endan waɗi bonande sanne har filla ko darto hono guineji kanon woni guineji ko wuuli kam wonno fawar joni tawa mota e motere ko ete kaabu kaabu ɗum e motere wonde etende royal e butigaji ɗiɗi woni ko huɓɓi achille moustapha goto e fande neɗɗo to ende arlit bandimi Gongo Mohamed ani nantani noddimo subaka o haalani ɗo no ɗum wardi
goɗɗo kam woni no sonna essence fuu jiɗɗo sooda on waɗi jamni sigariyol mum hadde goɗɗo no sonna on essence on fuu hoƴƴi hiite tawdu nimɓe no jooɗino hadde conno essence on nimɓe jeetato kamɓen woni ko wuli e kulle du loore goota kamɓe mooteeje gaɗirteɗe kaabu kaabu ɗiɗi mbuli e mootere wiiteende royal gondo wuli gaɗamum butigiije ɗiɗi woni ko wuli tawaaɗe hadde sonnirde essence ɗe ɗum woni bononda keɓaaɗo wakkati ngol polisiji kamɓe gendarmeji gari ƴeewi ɗon ɓe koƴƴi fotoji muɗum wuluɓe ɓen ɗo no tawa e haala ka kalten ka lokotorore amma nder maɓɓe waɗi yofaaɓe lokotorore de ɓurɓe wuluɓe sanne ɓen fa hande iɓe tawa nder lokotorore nde wooɗi du yonki fuu woni ƴuway nder majjum
caggal majjo e kabaru cakkitiɗo o holli wiide ke sukalel gootel ɓinguel cotto essence o enɗan mbulɗo ley maɓɓe o enɗan kañum kayi maayi caggal hono fawarjo yarama toon e loktorore hen nonni hono fa hande ni ase ƴaɓɓiɗo wonno ko ton enɗan du konɗan nder leydi dolbel hono wuuro wiyetego desa ɗon du konɗan ni honno kurto himɓe yahatno yara doroji mum ko wiyete bar ɗum enɗan wuula ko bar o enɗan wuuli du konɗan so hisama jowon koye ɗin ni enɗan ko bar o enɗan no wuula ele ñalaɗe ko ɗuuɗa e fey seeɗa bar o du konɗan ni hono hunno latide hono himɓeje no dari wakkati ko ngulngu waɗi e muɗum eɓe ƴeewa e guite mabɓe tawi wala koɓe mbawi e muɗum subako enɗan moussa hasan bandi min o noddi to enɗan dolbel hono o heɓi mbiyeteɗo isifi zibeyru latiɗo goto e joɗi to enɗan tesa nanno haalnirimo e haala ka wardi
to laabi fof wonaa
dayi gonga wuulo heccikeenga gogi irmi hitere am waɗa kana yamde jeetati jemma bar gooto o du ni wuula ɗiɗo ɓere majjum ni ko iɗum waɗa ɓe artana ɓe pelli nden ko bar on fuu wuula wala ko ɓe acci amma yettore allah ngam wala mayɗo na nawniɗo yimɓe wuuro gon no tawa toon amma ɓe keɓay fuu no ɓe balliri hiite geñife gaɗa ɓe buli bar o nden ɓe jeehi toon tinsaman to kange wona no wase ɓe pelli toon du yimɓe kuli doggi toon ɓe keɓi motoje ɗiɗi gom ɓe dillidi
hande subako hoorejo leydi niger isu mahamadou o ardake batu dow filla ko darto fuɗɗude hono gollal ko darto hono comité leyɗe afrique daaro filla yoltude kulle joliɗe e yitande ɓiɓɓade mabɓe hakkeji muɗum en batu odu konnan ni ko wakkati omo mabɓete ndenan isu mahamadou hoorejo leydi o yetti sanne keerol leyɗe afrique ɗen nan tawaɓe no gonni no droide e majjum saabu oɗo baddu kam woni capanɗe jeegaɓo nani haala ka o waɗi wakkati pirto hawrinde enɗa
aujourd'hui les droits humains
handen laabi dartinol hakke himɓe no keewi sanne. Faa wala leydi ndi ardiɓe e mbaawi bi'i kan en kokki neɗɗo fuu hakke mum. Ngam tabbintinde laabi ɗi sey ni jawdi mawdi. Ɗuuɗal leyɗe duuniyaaru du tawdaaka jawdi heƴuni. Amma fuu ni leyɗe Afrika kewɗe baani ko tawdaaka jawdi ɗundi. Leyɗe ɗe no heduruwude ko watta laabi dartinol hakke himɓe majje tabbiti. Yettoore du noon ngam himɓen ɗon no paama kono haani laabi ɗi tabbintini. No haani du ɗi doomi. Faamu himɓe goo du waɗi laabi laamu leydi sembenteji ada laabi laatiɗi nokku fuu nder duniyaaru no golla. Ngam to dewtere laamu leydi wonaano winde fuu tawe laabi ɗi bindaama nder dewtere de
et à tous les textes relatifs aux droits humains.
Non ni hooreji hawrinde en nan kañum du kondan haali ko haal doon o ƴeewayno dow fillaano e woni no fawar jondu kondan yiitugol hakke ɓiɓɓe adama worri leyleydi meɗen Niger ɗo sekketnen en haala makko.
Alors au Niger, il y a évidemment beaucoup
de l'aide Niger no wodi kula sanle ginanda no wodi filla biddam bonda ko e durwidol mudum kambe tewtude hakkeji bibbe adamaabe kippitande de bibbe boko haram gonno ngada far hedde hore hudo leydi ndi e fa hande bibbe bombe wondube kaborde bonde tawabe der soddirde kero leydi ndi hedde malidu komu no wodi ni wodi sador maji rafi yage mo jinganobe bibbe leydi ngala no ngadane der wakati fu miden jia ko nangol darani be tewtal hakkeji bibbe adam maɓe no ɗon waɗe ndenne toɓe miilu koɓe ɓurde e nangede no ammani amma ɓiɓɓe leydi non laatiɓe hakkeji muɗumen no hani renede ndenne wonɓe laamu ɓen do to ƴarti ndimaku kugel koringel ngel to kawno filla talkaku e ɗuɗal nimɓe e jawdi leydi kamɓe jande ngam min jii ko waɗi wakkati no jangoɓe université ɓe mburti
o wonno hoorejo bureau mawɗo kawjiɗo filla yitande ɓiɓɓe adamaɓe hakkeji muɗum en mbiyeteɗo Florent Giel e wakkati mo habbandimi Habibou Garba yewtide makko. Noon ni hannde faande altinaire jeetti lewru me woni ñalande ittanande dow filla ko darta ko ete croix rouge kam woni fedde paabotoɗo ndaar faabede ley duniyaaru. Ɗum waɗdi ko fawrde hitande hikko hoƴa dow muɗum ni holno tawi croix rouge ene taama e ley keeru nokkuji fuu. Ɗum waɗdi ni ñalande enen wari forridu konda e duuɓi 1989 ndimeeke hono mbiyeteɗo Henri Dunan laatiɗo kañum wonno cinguɗo fedde nde e nder duniyaaru fuɗɗiri go'o. ɗum waddini ko fanɗo enen gallu ñemey fedde nde endan waɗan dokke yaade e ɓiɓɓe adamaɓe na mbiyen sukaɓe tawdaɓe e saɗoro maji wonɓe ne joga ɓe jarana ɗum en ñamduji ton endan maradi du konda ɓe jarana le loctoro to rewɓe cukaɓe sawrte. ɗum waddi ko fawade jonidu konda ni ono Elaji Abdou Chaway goto e fawade joni hoorede to enda nani ko haalni Mohamed Mamman bandimi illu maradi.
Nous avons la Croix Rouge.
Fedde Croix Rouge ne leydi Espagne de ili duuɓi sappo e goo ɗen goni miɗen gollida e mum. Woodi ɗum milliraruji ɗiɗi ceede CFA ɓe ngatti le département Guidan Rouge Dakoro e Madarum Fam. Noyi du ceede ɗen gollira le nokkuji jeetati ɗe ngatta iɗe gollire dow inde amin. Nder cellal sukaaɓe farrasi keƴƴora ñamdu en le laɓal fandiyam jarteɗan e golleji kewɗi jiɗɗi wallede. Ana ko ndarta farrafi keƴƴora ñamdu miɗen goodi nder nokkuje to min ngatti ñam ri ko resete no sonire koyram. Min balli rewɓe ɓen e sooda be'i e damɗi ɓe mbira e laawal gartowal ngal du min codatanana gortoɗe e dontoje e hawrindeji maɓɓe ɗiɓe gonɗe ngaɗa le département ji tati ɗi kala mewji.
No wontiri balɗe ni ko haala gonno haale dow filla ko darta hono ko wiyete internet ɗum endan wiide ke hono ƴulɓe mbasateɗe e leyɗi ɗe yiyama to endan bousale région mo tawa. ɗum du kondan waɗdi ko fande gouverneur région endan nimbiteɗo Moussa Abdourahmane o haali o hollidu kondan gongako majjum o wiidu kondan ƴulɓe ɗe enen ɓooyi no yii e nder nokkure nde nokkuji ɗen enɗa e luhitani UNR 1995 nani yewtere nde o haaldi e fawar joni bandimi mbito Abdoulaye Aoussouk.
Un certain temps nous suivons sur les réseaux.
Ɗum waɗi wakkati miɗen ƴeeɓa do internet e whatsapp o neɗɗo gonno haala habaru muɗum ko minen kam miɗen miila ko wala andal dow majjum. Goga noon o heɓi julɓe woɗi du iɗe tawa nder nokkure nde o holli minɗe amma ni komin jiɗi min paamtina nimɓe ɗe julɓe illu nder duuɓi 1985 filla majje no haale tawi du nimɓe ɓe ande lugge ngaɗi tewtere mu'en dow majje tawi ɗum gonga noon nder région on no woodi ƴulɓe ɗen illu hitande nde wona hunde ko heyɗi noon. ƴulɓe ɗe toɓeɗe keɓa ɗon le ɓundu noon ndu juutir kamu metereji 33 noon. ɓundu noon wasanu ndu horeɓe région on ngala ba andal muɗum nani du ɓe jiɗi ɓe bonna ɗum ngam ɓe andi ƴulɓe jawdi jaarori leydi yeeso.
Il exprime à la base de toute action de développement.
Nawantiri e yerno nanɗon habaruji ni leydi France illi keñande wonno ko mbiyeteɗo Emmanuel Macron heɓi laatade hoorejo leydi France. Nden ene kayni ko suɓadu hakkunde makko e fanimbiteɗo Marine Le Pen, kan woni ko yo o hawoy ɗum. Nden ene kayi ɗum wadde ko leydi men Niger ɗo yimɓe hewɓe ɗo gonno kaal dow majjum haalaji maɓɓe, wadde ko hannde nde enɗan bandi men Muttari Mouhamadou yehi yewtude mbiyeteɗo Mamoudou Djibo, goto joguiɗo Andé Sané, kandu nani ko haal dow majjum.
Macron l'a emporté sur Marine Le Pen.
Macron himɓe France cuɓi laati ardiɗo. Cuɓaki makko kiidu waɗi himɓe no ƴamodira no mbi'a. Himɓe politique ɓe keɓi ardogal. Ɓen mbi'oɓe leydi France wurto nder fedde leyɗe tubakoɓe namoy en, gam de gonga cendigu maɓɓe nafi Macron o sanne. Nden ne ɗum ekkintinore gam hollude sukaɓe ummatore leydi meɗen, gam tilseɓe mbi'a wakkati fuu seni himɓe politique meɗen mawɓe ɓe andaɓe kana suɓe, gam ardiɓe ɓe ardakina partiji mum'en keddi sabugu mum'en. Wala accanowo goɗɗo sukaɓe ummatore meɗen ɓe du gala ko mbi'a. Ndenne ko waɗi France ɗum no wawi waɗo ɗo Niger nde himɓe ciriyake ɗum.
Niger dans 4 ans il suffit juste que les gens s'organisent.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu
no welcome sanne, miɗo feccide ɗum.
Na wantir yewtere meɗen pinno hande studio Kalangu no darani hono fawara jonde sabara sukaɓe ummatore ɓe toyde agadege waɗi sigila mawɗo ACE o endan ɗum dukonda hiire woni koɓe gaɗi to nokkure leydi France wiyete Alliance Française gonɗo agadege. Ɗum dukonda mbiteɗo Olora Dick Soja kañum woni ko ardi ɗum jimmowo no endan jimi jamanu ɗi endan keddi ko heɓa hiire ngo ɗo hoddira kana yaare hokko e loctoro to sukaɓe kañum e rewɓe sawrto to enda agadege. Bandimi Moussa Mamma yeehi fottu e batu o nani yewtere nde waddanimi komin pirte fulfulte.
Ɗi jimi woni ko ɓi leydi Niger jiyaɗo tawa biteɗo Alardique premier fuɗɗiri e hiiro manngo waɗango ley nokkure witende Alliance Française mo agadege. Himɓe du wari sanne ƴeewi ngo hiiro. Sukaɓe yimoɓe jimi zamani ɓe Niger ɓe witeɓe Alardique premier agadege weli ɗum en sanne.
Non mais sincèrement moi je qualifie
de gonga min to am agadege ɗo himɓe ɓuri wurtade sanne. Ndenne belɗum ɓerde noon sanne to am. Miɗo yetta laatiɓe dalila sigila o fuu toɓe coƴƴoro gaɗa nder irni he bandu, gam darude no waɗe ko himɓe ballire no woɗi sanne sanne.
C'est toujours bien.
Bako du ceede natirɗe ɗe ɓuuɗi keme nayi yaade ɓuuɗi ujunere noon nokku gu heewi jama'aare fuudu sukaɓe ummatore ɗum ɓuri welde sanne.
Vraiment c'est fut une grande réussite.
De gonga ɗum waɗake sanne. Min miilaki ɗum waɗan himɓe ni fuu. Miɗen jetta warɓe ɓen fudu. Himɓe nafake neɗɗo fuu watti barke hunduko mum. Hiiro goo woɗi sanne. Miɗen jetta du sukaɓe ummatore huɓere ɗen, gam kamɓe gaɗi jama'aare de fuu wari to hiiro mango gu.
Ngu batu du fedde hawrinde sukaɓe ummatore ɓe mbi mana majjum kan woni ceede ɗen gatte ley lokotorore to rewɓe sukaɓe sawrete nde agadege. Waddele Boubacar hoorejo fedde hawrinde sukaɓe ummatore ɓe agadege nani ko haali dow mum.
Hiiro goo waɗama gam wallirde woɓɓe ñawɓe tawaɓe nder loktorore ittane, gam ñawdol inniraɓe sukaɓe mum'en. Ceede keɓaɗe ɗen jarante. Nde Allah jaɓi 13 lewru mai ñalane ittanane rewɓe leydi Niger. Minen he ardinaɓe fedde sukaɓe ummatore leydi Niger jarata kokkowa. Ardiɓe loktorore de ko heɓa ɗum.
Fedde hawrinde sukaɓe ummatore ɓe agadege ɓe kamɓe gaɗi ngu batu fa heɓa sukaɓe ummatore ɓe région ji Niger ɗito fuu tawe gaɗi iri ngu batu.
Nawontir keddi habaruji me fulfulde ni seni elen jon kammo leydi hewtina en jango nana habaruji fulfulde sen wi assalamu aleykum mbalete jangwali.
Tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio Kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio Kalangu yaadu leydi Niger.